Ezinye izinto empilweni ngeke uzunderstande. Mini dusting ngeke ngilandelele. Noma ungaphathi trillion impilo ngeke ibe perfect. Kasi la mali ngangithanda mhlambe bazongithanda pheshe. Kana kusemhlabeni intwana yami ngithi ziyakhala. Ngeke nginike idust imali nje nikeze umama. Hlonipha umuntu omdala ukuhlakanipha kokukhala. Tryna spend more time with my kids and be a better father. La malanga impilo ayisenabhekela. Nabantu abasenanembeza. Bathuthola imali ipoko manje useyadelela. He said he got nothing to lose, uphilis whatever. Lay race as a spring ting. Thola imali ngikhiphe izinto zami ku-wishlist. Kusasa i-testa kabi prelim. Ngiphatha impilo ayina Mr. Fixie. Josi njengehlathi everyday sazingela. Kwabanye bethi impilo ayina December. Ezinye izinto empilweni ngeke uzunderstande. Mini dusting ngeke ngilandelele. Noma ungaphathi trillion impilo ngeke ibe perfect. Kasi la mali ngangithanda mhlambe bazongithanda pheshe. Kana kusemhlabeni intwana yami ngithi ziyakhala. Ngeke nginike idust imali ngizoyinikeza umama. Hlonipha umuntu omdala ukuhlakanipha kokuqala. Tryna spend more time with my kids and be a better father. I grew from the ghetto ngelose ngana hello. Kade ngitshalile kaze ngizosibona nini ithelo. Lamkhona namhlanje bengisafuna ukubonga uSenzo. Emhlabeni ababheka inhliziyo bakujaja ngezenzo. Ngale hubo ngigijimisela miphupho. Angipheli moya noma kungakashintshi lutho. Mina I receive uGod makanginika ibusiso. Phinde ngibonga abazali bami for imfundiso. Qina ndoda ekhaya babheke we. Ngiyazi ukuthi ilingo nazo sigcwele indlela. Ngabheka ukuthi i-social media team la umameneme. Bangakuthanda namhlanje kusasa bavuya bakukhanse. Ezinye izinto empilweni ngeke uzunderstande. Mini dusting ngeke ngilandelele. Noma ungaphathi trillion impilo ngeke ibe perfect. Kasi la mali ngangithanda mhlambe bazongithanda pheshe. Kana kusemhlabeni intwana yami ngithi ziyakhala. Ngeke nginike idust imali ngizoyinikeza umama. Hlonipha umuntu omdala ukuhlakanipha kokukhala. Tryna spend more time with my kids and be a better father.